doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay Maraykanku ma ahayn kuwo u xamaasad badan sidii ay ahaan jireen afar sano ka hor, waxaana sabab u ah iyada oo marka horeba la saadaalin karayay musharaxa ugu cadcad xisbi walba. xisbiga jamhuuriga waxa ilaa haatan calanka u sida madaxweynihii hore Donald Trump, inkasta oo ay la tartamayso danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley, haddana xaalay guulo badan kama soo hoynin doorashadii dhacday. dhinaca xisbiga dimuqraadigana waxa u tartamaya hal musharax oo keliya, waana madaxweynaha kursiga ku fadhiya ee Joe Biden. salaasadii shalay ayaa caadiyan loogu yeedhaa Super Tuesday, taas oo ka dhigan in ay tahay maalinta ugu muhiimsan ee doorashooyinka isreebreebka, maadaama oo ay miiska yaalliin ergada ugu badan ee shirweynayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ku dooran doona musharaxiinta madaxtinimo ee xisbigooda uga qaybgalaya doorashada guud ee dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota. musharaxiinta tartamaya ayaa mid waliba doonaya in uu xisbigiisa ka helo ergo ku filan si loogu caleema saaro musharaxa rasmiga ah ee xisbigaas ku matelaya doorashada madaxtinimada. Faarax Maxamuud oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Maraykanka, kana mid ahaa dadkii shalay codkooda dhiibtay doorashadii dhacday, ayaa sawir inaga siinaya sida doorashadu u dhacday.
16 state ayaa mid waliba waxaa laga filayaa guddiyada ama waxa halkan looga yaqaano delegations inta cod ee u bixinayaan. delegations waxa weeye sida u shaqeyso guddiyadaas xisbi waliba uu samaystay ayaa go'aan gaaraya marka loo eego codeynta dadku meesha u socoto ay u badan tahay. tusaale haddaynu soo qaadano Super Tuesday-da ama maalinta tan 16-ka gobol ayay codeynayeen, tirada dimuqraadiga ah ee guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen marka la isku daro inay ahayd 1420. xisbiga haddii aynu eegno isagana jamhuuriga, doorashada tan Super Tuesday-da ama maalintan salaasada ee 16-ka gobol loo codeynayey, waxay guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen 847. tirada guud ee delegateska xisbiguna waxa weeye 2492. macnaheeduna waxa weeye in madaxweynaha xisbiga jamhuurigu si loogu magacaabo ama loogu caleema saaro inuu madaxweynaha doorashada ugu dambeysa u ordo uu helo 2215 cod.
inkasta oo uu Biden yahay musharaxa keliya ee ka dhex tartamaya xisbiga dimuqraadiga, ayaa haddana waxaa jiray dad badan oo aragti ahaan aan ku qanacsanayn siyaasadaha madaxweynaha. waxaana jiray tiro ka mid a codbixiyaashii ka qaybgalay doorashadii shalay dhacday kuwaas oo codkooda kala leexday Biden, taas beddelkeedana u codeeyey inay yihiin codbixiyaal aan weli go'aansan halka ay u codeynayaan ama uncommitted voters.
haddaba waxaa runtii in aynu dib u xasuusanno oo xiise badan abuuray gobolka Michigan oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah. waxaa lagu qiyaasaa dadka halkaa deeqan in ka badan ilaa 241,000 in ka badan oo muslimiina ayay stateka la yidhaahda way degan tahay sida lagu qiyaasay. dadkii stateka ama gobolka deganaa Michigan beryaha kan waxay wadeen olola ah inaan dimuqraadiga, inkastoo markii hore u voodi jireen ama u codeyn jireen, in ay markan codkooda ka hakiyaan oo ka haystaan, taas oo lagu codeynayo state-ka ogolaaday wax la yidhaahdo uncommitted oo ah waa cod go'aan la'aana, aan codkii isaga laga hojinayo ama laga joojinayo aan la siinay. dhinaca Republican-ka waa ka jirtay, laakiin hadda doorashadii dimuqraadiga ee ka dhacday Michigan waxaa soo baxday in ka badan 100,000 qof ay codkoodii ka hakiyeen meelaha iyagana laga filayo in codkooda la hakiyo, oo dad badan oo muslimiini degan yihiin. waxaa ka mid ah gobolka Minnesota isaguna ogol. dad baa waxay isweydiinayaan haddii qofku uusanba madaxweynuhu codeynayn ama Republican-ka uu codeynayn, muxuu iska lugeynayaa meesha tegaya? runaantii waa inay dadku fahmaan tan waxay muujinaysaa oo cashar lagu siinayaa sababtoo ah arrinta gaasa madaxweyne Biden diiday in dagaalka iyo dadka la gumaadayo la joojiyo, ayaa waxaa lagu tusayaa cashar in doorashada weyn ee soo socota inta cod ee uncommitted ahe joojisay codkooda inay sidoo kale yeeli doonaan marka tan iyaga ayay waxa siinaysaa xisbiyada in intaasoo qof oo codkoodu joojisay ay khatar ku gelinaysaa inaan la dooran
kasoo doorashada isreebreebka sidoo kale waxa doorashadii shalay dhacday ku dhex jiray doorashooyin gaar ah kuwaas oo qaarkood lagu buuxinayay kuraasta banaanaata